levelsbeats.com.
Yo, yo. Sorry, boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga. Bumble.
Hey, yo, Kenny!
Dogo mdogo tunajikongoja, azisuge hili sari moja. Najua mchumba unaringoja, paka lanchu mekula samoja. Kuna bonge la foleni mama, hapa nilipo nimesimama. Kuna bonge la foleni mama, hapa nilipo nimesimama. Au nipande boda na vilivo kibonge, ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge, I'm coming home, baby usikai kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Sinune mchumba. Kaninyima unyumba. Babe, know you be waiting for so long. Remember I've been working for too long. Aunipite mwendo kasi, ila sijapata nafasi. Mara pumi polisi wanigasi, ila nikutulize nafsi my baby. Aunipande boda na vilivo kibonge, ongeza vocha mama mtutu bonge. Nimebana bana ili nije nkuhonge, I'm coming home, baby usikai kinyonge. Ningoje na usikate tunge. Ningoje usikate tunge. Mamacita,
te quiero mucho señorita.
Hivi unamjua Kenny Misondo, unamjua. Unamjua Zara Boy, unamjua. Unamjua Zambele, unamjua. Unamjua Amigo, unamjua. Unamjua Chopa cha upole, unamjua. Unamjua Seveni, unamjua. Mudi mnyama yupo kwenye foleni, hawezi pita hata pembeni. Nikifika mnyonge mnyongeni, ila haki yangu tunda langu. Wendo kipenzi changu, indo hari yangu.
Bombo clat, mamacita.
Kone music, wowa.
The mix, killer.
Levelsbeats.com.